another one.
Tuko na fram, ziku metupa pesa. Q-boy, mwambia moze, yobo, netaji densa.
SGS
Antete vakunta.
Mtwara nao niko da
mina sakamale
cheki na vongara
atare
majungu na maneno
misi jare
tulikuwa wasafi kabla da BCB maneno yao machafu haya ni kujisi vi navo panda chatu anapata bibi
yule mshambani nani anaongea kusumi
eti mini nyani ni soko ya nguruwe anti mpe vipodozi na wanako ajichubue
unaongea kusu nini mpaka we mkata vi unaongea kusu mimi
kama rapa Kiboko la bishu, jini na nuka kama vile cho Amorapa, kiboko la bishu, jini na nuka kama vile cho
Unapigia mziki mnene, watu wote wanajua Tukitimba sa jini, nazani kazi ya tunaijua Tunajirusha, hawa tatukuda Tunajirusha, hawa tatukuda
Ram ziku metupa pesa Q-boy mwambia moze yobo netaji desa Nao niko jimu atengeneza sex bot Oh sex god Kutoka kwa mguu mpaka leo na drive Karibu Hamorapa style is Wananiti Hamorapa role model wambo nice Wanoni this is your feed Ni eat underground kesho nombe selfie Sita futi kiki na utafuta bingo Wope lipige kapita wondo demuwa wa scandal
Demuwa wa scandal
Hamorapa Kiboko la bishu, jini na nuka kama vile cho Amorapa, kiboko la bishu, jini na nuka kama vile cho
Unapigia mziki mnene, watu wote wanajua Tukitimba sa jini, nazani kazi ya tunaijua Tunajirusha, hawa zatu kuda Tunajirusha, hawa zatu kuda Milale,
banji bari abanji balona Tuwasema poko poko na manjari maugali Hii ni kichwa kipya kabisa Kama gala mbwanda
Amorapa Kiboko la bishu Jini na nuka kama vile cho Amorapa Kiboko la bishu Jini na nuka kama vile cho
Unapigia mziki mnene Watu wote wanajua Tukitimba sa jini Nazani kazi ya tunaijua Tunajirusha Hawa tatu muda
Some touches.
Touch. Here's another one. Touch sound.